Yeah, 0 and 5.
Gang,
Pepper Chasers,
Slimy Daddy, yeah.
Oji Sultan, no brother rapper.
Yeah, 0 and 5, gang.
Natesa
kwa imedi na piga dabu Mshoto katiwe ni minateka freedom Usedi kikolo ni warolie kingdom Ni wakembeza mavela ni wachanganie kipet Kama weather it hours, sake kuzuza kumed Kamu ni kupinu siku bebe kama dege Siku ingye with you, nitake siya kata ondeze Kamu ni kupinu siku bebe kama dege Siku ingye with you, nitake siya kata ondeze
Kaza kukaza, kaza kukaza Sultan na wakaza kama nati Boy wao na wapigia permanent Strike, ora 015 Madem wao na wapea ma high five Wanajita mapedi na wanauza manyaru Mimungori na china kinasaru Magezo na wakunyo kama maji Budapa touches E, ni kipaji
Natoka tao tao ni nakuja kimata Onapigia kaf kaf, nikifika kwa oda Oh, paf paf nyaga, kwa kona kanyaga Kimadondo, kama mondo Sindano ni kona ganji mbili niki wana kina magi Waki ganji, magizani
Kamu ni kupini siku bebe kama dege Ziku ingia with you ntake siya kata ondeze Kamu ni kupini siku bebe kama dege Ziku ingia with you ntake siya kata ondeze Numnazi wa shadaru mode anako Eti mi kichomba yofunga toja kitho Eti mi tinida ocha ni kupedos Anapenda matibabu kame piga overdose
Mekam na chash na matire Tire, chak chak tumaliza hitare Tare, cheki venya hiyo turime weza na ichapa adi na ichapia kwa meza chapa hiyo kitu adi toi mamoshi moshi itatuma fea ukoda ama moshi kikam na kuspin kama boro boss kama vile keso 015 tumekuja kuwateka tunateka tunatekia kwa mikeka keka
kimangoto madem zao na wapiga tumangoto pakileta noma yome adona kama kobra sioni hata nyodo na wabusha tumabla ote wanabaki wamebusu tu goi goi tu cheers mwa baki yetu hoi hoi
kamu ni kupini siku bebe kama ndege ziku ingia with you ntoke siya kata ondeze kamu ni kupini siku bebe kama ndege ziku ingia with you ntoke siya kata ondeze legalize illegalize bado na ziwasha piga shashi pika bas freedom mnyoki akiwa like girl mikwanga kifal zivangi ata box na rungwezi lala live a live sere kiji pasta kama wani delo eti on tadead na piga turi kana scream yes bana left recent me a ke dream ati madem wakini jacket wanna scream wanna die nina flavor kama ice cream she come make me sick in a steam 015
gang
Pepper Jesus